Zed, let us
the rebels, Tony G, Zo,
and the boys,
as Tony and I, G,
Shake Studio,
West End General,
we are no threat.
Pula mulena wali fasi, pula mushemi wali fasi, the apili sazali fasi, nube ile kuwena, sepo, follow the pili swaki wena, lingwani the pili swaki wena, pula kiwena, upili boko kusina wena, lishmi.
Kwa bafumi ni male na konji ya kwa lihalimu ya kupangile mulena. Ubabale la zebu yela nizemela kikuwena lifasi lotefa kwa litalimela. Wina hausi yo zebu yela nezikatimela kwa silipili swakize ubabale la limela. Liforoforo nilikapila likamani kapamutu na kona kuli utisa likamani. Kiwina pula ya melisa nga buchwani kupilisa lefuma na bukilofa buchwani.
Pula mulena walifasi, pula mshemi walifasi, ya pili saza lifasi, nge ile kuwena sepo. Folo folo lipili swa kiwena, linyuani lipili swa kiwena, ula kiwena, upili boko kusina wena, lishmile.
Kambe fawa lupola lukupa fela kuloneli seza pola fela fela sichava skafo kola luna kwanu kupila konji batu kukutula lwaziva selufitile kwa maungulo kono pula kunela kona busenya upilo pula kiona ye kontolo la lifasi kupali ufu manamezi neke mwali nosi lukupa pula polizi usi ichongi kono unele inge fozi yeli mwali vingi kikai nikai kiwena yali teni wena au liteni wabakiri ni buchwani jesai
pula mulena walifasi pula mshemi walifasi ya pili saza lifasi nge ile kuwena
pula
pula lipili swa kiwena linyuani lipili swa kiwena pula kiwena upilo kukusina wena lishmile.
Famikeke. Wena pula kiwena bupilo kikuwena kulufu mananga ni bupivu haunela lifolofolo ni baturu mwatabo hakuna sisi kalutise za kubanisabo usitole sesa tokipo akuchisa haunela kwa batapo unabali miizi kuwena sepo haunela wakutula wawa na mchoko
pula mulena walifasi pula mshemi walifasi ya pili saza lifasi nge ile kuwena sepo. Folo folo lipili swa kiwena, linyuani lipili swa kiwena, ula kiwena, upilo kukusina wena, lishmile.
Baby boy rap kid Tipo Mubi 90 Honorable Mutumba
is here. Said latest music
M9 Ryukan Origi Duve Western Sky Boy M Boy Boy Nizu
Sesheke Music.